ni Radio Sveglia America. Radio Sveglia America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 nibice bitatu ahandi mwadusanga ni ku rubuga w'eshatu radio yacu voa.com no kuri Facebook na Twitter mukadusanga kuri VOA radio yacu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nyampinga w'u Rwanda ni irushanwa ryashyizweho hagamijwe gutorwa umukobwa uhiga abandi mu bwiza, ubwenge, umuco n'imyifatire. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basheshe akanguhe ndetse anagaragara ku rubuga rwa Wikipedia yemeza ko iryo rushanwa ryatangiye ahagana mu mwaka w'1910 ritangijwe n'abakoloni b'Abadage bategekaga u Rwanda, nyuma riza gufata indi ntera mu myaka ya za 90 n'ubu rikaba rigikomeza nubwo hari imyaka ryagiye risiba kubera ibihe byabaga biri mu gihugu. Muri iki gihe abakobwa bitabiriye irushanwa bava mu ntara zose z'igihugu bakarushanwa, abatsinze bakajya guheganwa ku rwego rw'igihugu, abo nabo bakazarobanurwamo Nyampinga w'u Rwanda. Nyampinga atorwa n'abagize akanama nkemurampaka nyuma yo guseruka imbere yako no gusubiza ibibazo byateguriwe irushanwa. Abarushanwa bagenerwa amanota hakurikijwe uko bitwaye muri ibyo byiciro bitandukanye. Amarushanwa ya Nyampinga yo muri uyu mwaka abaye mu gihe kidasanzwe mu gihe isi muri rusange n'u Rwanda rurimo byugarijwe n'ikiza cya virusi ya corona. Mu gihe amarushanwa arasanzwe akoranya imbaga y'abantu benshi, azakorwa te, azitabirwa te mu gihe ingamba zo kwirinda iki cyorezo zitemera guhura kw'abantu benshi? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye muri isanga itumira babiri mu bagize akanama nkemurampaka mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2021 ngo badufashe kubisobanukirwa. Turi kumwe na Pamela Mudakekwa usanzwe ari impuguke mu byerekeye itumanaho, akaba ari umwe mu bakemurampaka muri rushanwa. Pamela Mudakekwa, ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Joseph.
Turi kumwe kandi na Jolly Mutesi, si mushya mu byerekeye amarushanwa ya Nyampinga kuko uretse kuba amaze kuba umukemurampaka muri amwe muri aya marushanwa, yanegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2016. Mutesi, Jolly, ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jeffrey.
Mutesi, ugifite mikro haruguru hariya naringerageje kuvuga muri make ibyerekeye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, ibyo mugenderaho mushaka uhiga abandi, muri biriya navuze hari icyo nibagiwemo wakosora cyangwa ukongera?
Oya, nibyo ndibaza wavuze ku bwenge, umuco ndetse n'ubwiza, nacyo wibeshye nayo. Izo nizo criteria tugenderaho kugira ngo dutanye Nyampinga w'u Rwanda.
Ubanza ariko hari ngira ngo n'ibipimo by'uburebure cyangwa ibiro byo bihagaze gute?
Aka harasa nk'ahagiye haba impinduka zitandukanye mu irushanwa muri rusange, kuko uko rigenda ritera imbere niko rigenda rikura, harimo n'ibigenda bihinduka. Uno mwaka rero ntabwo abakobwa bagipimwa uburebure cyangwa se ngo bapimwe ibiro runaka, ahubwo hari BMI, body mass index. Iyo umukobwa ari healthy bivuze ko afite uburebure bujyanye n'ibiro afite. Ibyo nibyo bikurikizwa kuko icy'ingenzi ni uko haboneka umukobwa uri healthy. Ntabwo hari uburebure runaka cyangwa se ibiro runaka, ahubwo we need a healthy woman.
ibyo rero mugenda mubikora mushingiye ku rwego mpuzamahanga uko abandi babikora cyangwa mwararebye muravuga muti hari abantu bagiye bacikanwa mu myaka yashize kandi bakagombye kuvamo banyampinga turimo turacikanwa
uretse yuko wenda hari n'iki no kugira ngo abakobwa babe included benshi batandukanye ariko no ku rwego mpuzamahanga n'andi marushanwa yagiye abikuraho mbere ngira ngo impamvu nta nubwo ari ngira ngo impamvu byakorwaga hano mu Rwanda bakavuga yuko hakenewe umukobwa ureshya mu buryo runaka cyangwa se ufite ibiro runaka nuko n'ubundi amarushanwa mpuzamahanga menshi hari buri runaka bagenderagaho n'ibiro runaka ariko urebye muri rusange uko isi igenda itera imbere ntago ubwiza ari uburebure runaka cyangwa se ari ibiro runaka babikuyeho amarushanwa menshi nakabuza rero n'u Rwanda ntago ari twebwe twaba turi umwihariko ko natwe twasanze bikwiriye kuvaho hanyuma bigaha n'abakobwa benshi amahirwe kuko umukobwa mwiza ufite ubwenge ntabwo ari umukobwa ufite metero imwe na mirongo irindwi cyangwa se n'ibiro mirongo itanu na bine ushobora kuba ufite metero imwe na mirongo itandatu n'icyenda ufite n'ibiro bijyanye n'ukureshya ukaba ari umukobwa wahagarara igihugu.
Kuva mumaze kubikuraho hari icyo mubona byahinduye kubitabiraga bimeze gute?
Cyane hari impinduka ntago wenda naba shuwa ijana ku ijana ngo mvuge ko gukuraho izo measurements ubwo burebure n'ibiro aribyo byatumye umubare w'abakobwa wiyongera ariko urebye uno mwaka abantu umwaka udasanzwe twari no mu bihe bidasanzwe nibwo bwa mbere mu mateka Nyampinga Miss Rwanda competition yitabiriwe n'abakobwa barenga 400 kandi noneho urabona ni mu bihe bidasanzwe mu buryo bugoranye cyane sinavuga ko aribwo wenda ko aribyo byatumye gusa nabyo byatumye abakobwa benshi bisangamo kuko iyo ndebesheje ijisho nsanga rwose abakobwa benshi ubona za metero bashobora kuba batazigeza ariko ukabona ko ni benshi byahaye amahirwe abakobwa benshi cyane muri rusange.
Tujye kwa Pamela Mudakikwa, n'ubwa mbere aya marushanwa abaye mu Rwanda by'umwihariko n'isi muri rusange hari ikibazo gitewe n'ikiza cya virusi ya corona yarabaye nk'ubivuga Jolly ati byabaye mu bihe bidasanzwe ko tuzi ko hari amabwiriza inzego zishinzwe iby'ubuzima zisaba ko yubahirizwa kandi ashobora kuba adatanga ubwisanzure bwo guseruka ku bakobwa bari mu marushanwa mwabiteguye mute mubikora mute?
Urakoze cyane Geoffrey kuri iyi nshuro nk'uko wabivugaga mu bihe duhanganyemo icyorezo cya COVID-19 ntabwo hakurikijwe amabwiriza inzego z'ubuzima inzego z'umutekano zitanga kugira ngo banashobore kwirinda ikwirakwira ry'icyo cyorezo ntabwo rero byashobotse yuko bikorwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa aho abategura iri rushanwa ndetse n'abagize akanama nkemurampaka bajyaga mu ntara zitandukanye ugeze kubikomezaho yuko abakobwa bitabira irushanwa baza baturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali rero kuri iyi nshuro ntabwo byari gushoboka yuko abantu bagenda bazunguruka mu ntara abakobwa bakaza ari benshi 50 cyangwa barenga bakaza ahantu hamwe kugira ngo bapimwe nk'uko batumwaga mbere Jolly yaramaze kubivugaho bahure n'akanama nkemurampaka babazwe ibibazo nk'uko byari bisanzwe bikorwa ubu rero kuri iyi nshuro nubwo hari mu bihe bitoroshye bidasanzwe bibaye ngira ngo bwa mbere mu mateka y'aya marushanwa ntabwo byabujije ko amarushanwa ategurwa cyangwa se akorwa ahubwo habayeho guhindura imikoreshwa n'ibihe nyine bidasanzwe igihugu ndetse n'isi yose irimo kuri iyi nshuro rero abakobwa bahawe amahirwe yo gukoresha amafoto yabo ndetse n'amavideo ni ukuvuga umukobwa yifotozaga ifoto imugaragaza uko ashaka ko ugaragara nyine nk'umuntu witabiriye amarushanwa hanyuma akohereza amavideo babajijwe rero ibibazo bituma abagize akanama nkemurampaka bashobora kubona aho bahera bajonjora cyangwa se bahitamo abakobwa bahiga bandi banabahagararira hakurikijwe intara ibyo bibazo rero byibandaga ku gufasha umukobwa kwisobanura uwo ari we ibyo akora n'inzozi afite ndetse n'icyo yifuza kumarira igihugu mu gihe yaba yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ibyo bibazo rero nibyo byatumaga ushobora kubona itandukaniro mu byo abakobwa bavuga uburyo bashyira hamwe ibitekerezo byabo, uburyo babyumvikanisha. Ibyo rero nibyo akanama nkemurampaka kakoze ijonjora ry'ibanze kagendeyeho kugira ngo gashobore guhitamo muri abakobwa 413 bashaka kuba banarenga, noneho hacuranywemo abagenda bahagararira intara zitandukanye bazakomeza kurushanwa no ku bindi byiciro. Ni muri ubwo buryo rero byakozwe.
Nkurikije uko bimbwiye ndumva harimo akazi katari gasanzwe ku bashaka kwitabira irushanwa rya Nyampinga, ni ukuvuga ko ugomba gushaka wenda nk'umuntu gufotora cyangwa se wenda ukifotora ukoresheje telefoni yawe. Nta mpungenge ko nk'umuntu ushobora nko kwifata igifoto kibi cyangwa agafata video irimo amasaka niko twazitaga isa nabi, nta mpungenge ko bishobora gutuma atakaza ayo mahirwe yo kuba yahita mu ijonjora? Nanone Pam Mudakigwa,
ikintu twabonye mu gihe nkurikije uko twabibonye mu majonjora ya mbere, nari maze kukubwira ko twabonye abakobwa bagera kuri 413 ngira ngo ndumva ari wo mubare nabonye. Icya mbere, uwo mubare uragaragaza ubwitabire buri hejuru, buri ku kigero cyo hejuru. Icya kabiri, ku bijyanye n'amafoto n'amavideo bagiye guhereza, mu by'ukuri ku giti cyanjye nabonye abakobwa bafite imyumvire iri hejuru ku kijyanye n'irushanwa. Nibyo koko video ntabwo zifashe kimwe, amafoto ntabwo afashe kimwe, ariko ni ukuri bakoze ibishoboka byose. Ikigaragara ko turi mu bushobozi bwo hejuru nicyo bakoze. Nta mukobwa wigeze wohereza ifoto wenda navuga ngo yijimye ituma tutamubona neza. Nta mukobwa wigeze wohereza video irimo amashaza cyangwa amasaka nk'uko wari ubivuze. Mu by'ukuri ubona ko ni cya kintu ureba ukabona ko koko umuntu yakoresheje imbaraga ze zose, ubushobozi bwe bwose. Bigaragaza rero yuko bari basobanukiwe ko bari mu irushanwa, bazi neza yuko uko yigaragaza neza ariko bimuhesha amahirwe kurusha abandi. Hari n'abagiye noneho ku rundi rwego bashyiramo no kwiyerekana, uzi bimwe bajyaga bakora mbere bakaza badefira biyereka uko batambuka bakamwenyura. Hariho abagiye bashyiramo nyine utuntu tw'udushya bigaragaza ko koko bari bafite ubushake bwinshi bwo kwitabira iri rushanwa. Rero nibwira yuko abari bafite ubushake banateye intambwe. Udafite smartphone wenda yakoresha ku giti cye agashaka undi muntu, ndetse benshi byagaragaraga ko bagiye bashaka abantu babafasha, kuko nk'amavideo menshi wabonaga yuko yafashwe n'abandi bantu. Rero nibwira ko muri rusange nta mukobwa wabuze ayo mahirwe yo kuba yatanga navuga kandidature ye muri irushanwa rya Miss Rwanda 2021.
Naho mwebwe nk'abakemurampaka, ntabwo kuba umuntu yarafashe agafoto keza cyangwa se yarongeyeho nako wenda kumwihariko ko gutambuka ukimbagira, ntabwo mwe nk'abakemurampaka bishobora kuba byaratumye musa nk'ababogamye kuba batarabikoze mukavuga muti uyu yabarushije mudashingiye ku bumenyi cyangwa ikindi kintu ariko mushingiye ku mashusho meza, bityo mukaba mwaba muha amanota amashusho kuruta banyirayo?
Mu by'ukuri cyahabwaga amanota n'umuntu n'umukobwa yabikomojeho ibigenderwaho, ubwiza uburanga nyine bw'inyuma uko umuntu agaragara, ariko cyane ubwenge cyangwa se ibitekerezo afite, uburyo bitanga, hanyuma rero n'umuco. Umuco niwo wari ugoye kuba wawurebesha amaso, ariko hari ibintu bimwe na bimwe ubona amaso agahita aguha ako kanya. Hariho nk'abakobwa bifataga amavideo wenda bicaye, hari uburyo umukobwa w'umunyarwandakazi ufite umuco, ufite indangagaciro, ufite ikinyabupfura yicaye, hari uburyo avuga, hari uburyo uko akora ibimenyetso n'amaboko ye cyangwa se ibindi bice by'umubiri we, hari uburyo agaragara ukaba wabona ati umukobwa mu by'ukuri afite umuco uwo abashije kutwereka muri video. Rero ibyo nibyo twagendeyeho kurusha kureba kadite ya video, kurusha kureba imyambaro yambaye, kurusha kureba uko yasokoje. Ibyo izindi detaye mu by'ukuri tutari gutindaho, kuko twebwe icyo twashakaga cyari icyo. Rero ahubwo icyo byafashaga ni ukuba wamubona neza ukavuga ati uyu muntu hejuru yo kuba afite bema nziza ibiro bye bihuye n'uburebure bwe, ariko aranayisobanura neza, arisobanura neza, igitekerezo cye kirumvikana neza, kandi yasubije ikibazo nk'uko yakibajijwe. Ibyo ngibyo nibyo twitayeho cyane kurusha utundi turingushyo twaba turi mu mavideo. Ibyo ntabwo twari kubitindaho kuko buri wese abikoze mu bushobozi bwe.
Tujye kwa Jolly Mutesi, wowe wabaye Nyampinga muri biriya bihe, mufite uburenganzira bwo kugera imbere y'akanama nkemurampaka. Ubu ngubu uratanga amanota ku bantu badafite ayo mahirwe, urabibona ute, urabyumva ute?
Ngira ngo natamere yabikomojeho nawe wabivuzeho. Iyo hari ibihe bidasanzwe bisaba ko abantu bafata ingamba zidasanzwe kugira ngo bashobore kuba muri ibyo bihe, cyangwa bashobore no kugira ubuzima muri ibyo bihe, kugira ngo ibintu byose bidahagarara cyangwa isi idahagarara kuko hari ikintu runaka cyaje. Ni kimwe rero n'irushanwa, nibyo koko njyewe nagize amahirwe yo kugera imbere y'akanama nkemurampaka, ariko kuba hari umukobwa utarabashije kugera imbere y'akanama nkemurampaka ntago navuga ko difference irimo ni interaction one on one umuntu arebana n'undi, ahubwo nibaza ko uyu mwaka ari n'amahirwe uriya yuje nafatanya ngo urugero rushoboka nkatwe. Uriya kurebana n'umuntu bitera igihunga kinini cyane, ariko byibuze kuba abakobwa barabashije, sinavuga ko nabyo bikuraho igihunga, kuko buri ikibazo gusubiza ikibazo ni ugusubiza ikibazo, aba ari ikibazo waba urebana n'umuntu cyangwa waba utamureba. Ariko nibwira yuko ntago hari umukobwa wakwimwa amahirwe cyangwa se wacikanwa ngo nuko atagaragara atakoze one on one introduction n'umujaji.
Kerekangira ngo nk'abatarabimenye yuko ariko bizagenda badakurikira, wenda akaba ataramenye ko ayo marushanwa yabaye cyangwa kohereza video akaba yarakererewe akabimenya atinze.
Ewe kireko uwo nguwo kabisa, ubwo naho utaha nakundi ubwo amahirwe yaramucitse.
Naho wari ubaye nk'ubivuga uti ibyo ari byo byose ntabwo kuhibera bimera nko kohereza ifoto, n'ubwo ikibazo aba ari ikibazo kuri mwebwe abakemurampaka, nta mbogamizi mubona ko bizatuma mutabasha gukoresha ubushishozi bwanyu nk'uko byari bisanzwe?
Nge mvugishije mvuze nko ku giti cyanjye, ariko ni ikintu twese twagiye tubona nk'akandi amanyemurampaka. Buriya iyo ibibazo byose bisa bakabyohereza abakobwa bose 400 ibibazo bisa, ukumva yuko umwe agasubiza ukwe n'undi agasubiza ukwe, ntabwo nibwira ko nta mbogamizi nziza cyane, kuko umukobwa uko asubiza n'ubundi bikwereka capacity afite yo guhangana n'ikibazo. Kuba rero waba utari kumwe n'umuntu nta kintu bikuraho kinini nacyo pe. Abakobwa 400 bafite ibibazo bimeze kimwe bakabisubiza mu buryo butandukanye, bikwereka mbese ubumenyi umuntu afite mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Icyo wowe ukibona ute, Pamela?
Njyewe uko nabibonye ntabwo bitandukanye cyane na Jolly uko yabivuze. Nk'uko nabikubwiye habayeho kubaha ibibazo, n'ubundi muri ariya majonjora yakorwaga abagize akanama nkemurampaka bagiye kuri terrain bagahura n'abakobwa, n'ubundi hari ibibazo babazaga, kandi buriya kubabaza biba bigira ngo bigufashe kureba wa mukobwa asubiza gute. Icya mbere cyo ikibazo yacyumvise, hanyuma asubije gute, ibintu agusubije birumvikana, ese harimo ingingo zifatika, ese yaba yaragiye ku rundi rwego akaba yakora ubushakashatsi, se mbese bya bintu byose bituma ubona ko umuntu yubatse igitekerezo cye neza akacyumvikanisha neza. Hari harimo ikibazo kibaza ikibazo bakobwa ngo ese kubera iki wumva ushaka kuba Nyampinga w'u Rwanda, ese uramutse ubaye Nyampinga w'u Rwanda igihugu kikwitegeho iki? Nk'aho ngaho rero niyo yari amahirwe y'umukobwa kugira ngo yumvikanishe bimwe dukunda kwita umushinga, igitekerezo afite cy'ikintu yumva yakora, kuko Nyampinga w'u Rwanda ni umukobwa w'icyitegererezo, ni umukobwa abandi bareberaho, ni umukobwa uhagarariye urubyiruko rwinshi cyane cyane, ni umukobwa ubuhawe amahirwe yo kumvikanisha ijwi rye, ni umukobwa twakwita ko yaba nk'umuvugizi w'abandi, ni umukozi mu by'ukuri. Ntabwo ari umukobwa w'uburanga gusa tuba tukamwishimira nawe agatahira ibyo, ahubwo ni umukobwa w'umukozi ugira icyo akora, ugira impinduka azana. Rero icyo kibazo cyahaga umukobwa amahirwe yo kumvikanisha akamaro yagirira abandi. Ibyo rero akabinyuza mu mushinga akagatwenda nzakora iki, nzakiriya, nzavugira aba, nzasaba ko hajyaho ubufasha kuri aba n'aba, bikakwereka ko afite ubushobozi bwo gutekereza ikibazo gihari ndetse no kuba yatanga igitekerezo ku byakorwa ku bisubizo byaboneka. Ibyo rero ni amahirwe yahawe abakobwa bose uko ari magana ndetse banarenga, ubwo mbariyemo n'abatashoboye kohereza ayo mafoto cyangwa ayo mavideo. Ni amahirwe angana, ntabwo umukobwa umwe yabajijwe ikibazo cye undi ngo abazwe ikindi, wenda ngo tuvuge ngo bamwe babajijwe ibyoroshye abandi babajijwe ibikomeye. Cyari ikibazo kimwe. Ibyo rero ni amahirwe angana kuri bose. Uburyo babisubije ahubwo nibwo bugenda gutandukana. Hariho nk'uwakubwiraga ati wenda nimba igihugu kinyitegeho ko nzakigirira akamaro akarekeraho, nk'uwo atandukanye no kubwira ati yewe nzavuganira wenda abana bafite ibibazo runaka kugira ngo inzego zibishinzwe zibafashe ubuzima bwabo buhinduke. Aho rero ibyo nibyo bipimo twakoresheje, nta yandi marangamutima, nta yindi maji, ni content. Twarebaga umukobwa tubwiye iki, twumvise iki, ese tumugereranyije na mugenzi we, kuko urumva habagaho guhitamo kugira ngo hariho umubare muto ugenda uhagarara abandi bagende bajya ku majonzi batandukanye gutyo. Ikibazo rwose cyabayemo. Ibyari kugorana ni uko babikohereza amavideo n'amafoto turi bugombe kureba uburebure n'ibiro, kandi ibyo ni ibintu utabura gupimira ku ifoto. Hari igihe umufotografi ashobora gufata ifoto bitewe n'angle yafatiyemo ugasanga umuntu amugize mugufi kandi ari muremure. Aho byari kugorana ariko nuko nta kibazo cy'uburebure n'ibiro byari birimo, hari hasigaye kureba content umukobwa aguhaye n'ubundi buryo agaragara inyuma bisanzwe, wenda bishobora kumutandukanya n'undi, ariko by'ukuri twarebaga umuntu nyine uzaduhagararira ku rwego mpuzamahanga no mu yandi marushanwa atandukanye, umuntu mbese waserukira igihugu. Ubwo rero iryo tsinda ry'abakobwa bahagarara ayandi mu ntara ni ibyo twagiye tureberaho kugira ngo hazavemo umukobwa umeze utyo.
Ako ko guhagararira igihugu ku rwego mpuzamahanga turaza kukagarukaho mu kanya, ariko reka tubanze tuvuge ku byerekeye igice gisigaye kirushanwa cyo kizakorwa gite. Bizakomeza gutyo nimurangiza ijonjora rya mbere mujye mu rya kabiri mutabonana n'abantu, ntibizongera gukunda ko abakobwa baseruka hariya nk'uko byari bisanzwe mukabonana imbona nk'ubone. Pamela nanone.
Yego Joseph, cyangwa gikurikiyeho nuko ushakora bibonye abakobwa 37 nibo bahagarariye abandi mu ntara ndetse n'umujyi wa Kigali. Abo bakobwa rero bazatoranywamo 20 bazajya mu mwiherero cyangwa se bootcamp nkuko tubyita. Icyiciro rero cyo guhitamo 20 cyo ntabwo kizakoreshwa video cyangwa amafoto, ahubwo abakobwa noneho bazahura n'akanama nkemurampaka imbona nk'ubone. Nibura urumva ko ari itsinda ritoya ugereranyije na babandi 100, ugereranyije no kujya mu ntara tuva aha tujya ahandi tuva iburasirazuba tujya iburengerazuba gutyo. Ibyo rero bizakorwa hubahirijwe icya mbere nari nkubwiye nuko hazabaho no kurebana amaso ku maso, kubabaza ibibazo jeri yabikomojeho ko byakorwaga mbere. Ikindi ni no kubaha ayo mahirwe noneho yo kuvugira imbere y'abantu. Urabona ziriya video n'amafoto ni ibintu bakoreye iwabo, bifata video bari kumwe n'abantu babakameye cyangwa se ubwabo, nta wundi muntu uhari. Noneho ni ukubaha ayo mahirwe yo kujya imbere y'abantu bababaza ibibazo, babareba, bareba uko bitwara, bareba uko biyerekana, bareba uko bumva uko bisobanura. Ibyo nabyo n'ibindi itandukanye noneho bizadufasha kureba uko bagiye barushanwa. Ibyo rero bizakorwa hubahirijwe amabwiriza yose ajyanye no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Nk'uko mubibona hari ibindi bikorwa bigenda bikorwa ariko amabwiriza akubahirizwa, hakabaho guhana intera, hakabaho gukaraba intoki, hakabaho cyane cyane gupimwa kugira ngo abantu bashobore guhurira hamwe bisaba ko babanza kwipimisha. Ibintu byose rero bijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo bizakorwa, bizakurikizwa muri ubwo buryo kugira ngo noneho twinjire mu cyiciro guhura n'aba bakobwa, habeho irindi rushanwa rizatuma havamo 20 bazakomeza muri bootcamp, noneho hazanakomeza bakagera kuri finale aho hazatorwa Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka, ibisonga bye ndetse n'abandi bazagenda batsinze ibihembo bitandukanye nk'uko wenda turi bukomeze tubiganiraho.
Nyuma ku munsi uri izina ko nta birori birimo kuba, mwabiteguye mute, murabiteganya mute?
cyiciro cya mbere cyo guhitamo abaza noneho bazaserukira igihugu noneho mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda cyabaye mu buryo buri vacu ari ukwiyandikisha n'amajonjora byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyiciro cya kabiri rero mu buryo bizakorwamo abakobwa 37 twahisemo ko bazajya ku rwego kuri next stage ariyo preselection bazapimwa COVID-19 kimwe n'undi muntu uwo ari we wese uzagira aho ahurira n'uwo mukobwa, ari abafotographers, ari abantu bo muri organization, ari abanyamakuru, ari aho bazaba bari muri hoteli. Ni system yitwa bubble, ari system abantu benshi bakoresha mu mashanga mpuzamahanga, ndibwira n'amavubi yarayikoresheje, aho abantu bapimwa bagashyirwa ahantu hamwe hanyuma bagakurikiranwa aho ngaho kubera ko mu gikorwa runaka barimo. So iyo phase rero n'akanama nyemuramaka kazajya kujajinga abo bakobwa kugira ngo tubone top 20 bajya muri bootcamp, noneho ni ubwo akanama nyemuramaka kazabona abakobwa. Nitubona top 20 bajya muri bootcamp still bazongera bapimwe kwa kundi na timu yose izajya ihurira n'abo bakobwa. Muri bootcamp buri mukobwa afite icyumba cy'azararamo, birumvikana ko nta hantu umuntu azahurira n'undi. Kuri finali rero nibwo nanone bizaba muri ubwo buryo itangazamakuru, abakanama nyemuramaka, abakobwa, ikintu kizahindukaho kuri ino nshuro ntabwo hazaba harimo abafana, ababyeyi cyangwa iki, hazaba hari akanama nyemuramaka, itangazamakuru n'abakobwa, ariko bizaba biri televised kandi n'uburyo cy'abakobwa bazabaho muri bootcamp mu mwiherero ni ibintu bizaba biri televised, bizaca ku mateleviziyo ndetse n'ibitangazamakuru bindi bisanzwe, ku buryo cy'abanyarwanda bazakomeza gukurikirana imibereho y'abakobwa n'ababyeyi bazakurikirana abakobwa babo umunsi ku wundi.
Ugifite mikro uyati ba Nyampinga bamwe iyo bamaze kwambara ikamba ntibakomeza nyibakwe nk'iryo baba bafite iyo biyamamaza. Jolly wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2016 bivuga ko ingora bahezi ziri mu kwambara iryo kamba waba uzizi n'ubwo buri muntu amenye ibye, ariko ibyo biterwa n'iki?
Ikamba ntabwo ari ikintu cyoroshye, nibwira yuko bisaba ingufu zidasanzwe koko, bisaba umuntu kwitwararika cyane cyane ko ntaguryambaye bwa kabiri ngo uvuge ngo byibuze inzira ibingibi naciye muri ibingibi umwaka ushize reka ngerageze ubwo ndyambaye bwa kabiri noneho mu buryo bumwe cyangwa ubundi hagira ibyo nkosora nahuye nabyo. So umuntu wambara ikamba ni first time experience, kimwe rero n'ibindi bintu ibyo byose buriya muri first time experience habamo ingorabahizi zitandukanye, uhura n'ibintu utari wasanzwe uhura nabyo, ubona ibintu utari usanzwe ubona, uhangana n'ibintu utigeze uhangana nabyo. Birumvikana rero ko performance z'abantu ntabwo zagenda ziba kimwe kuko duteye mu buryo butandukanye. Uko nshobora guperforminga siko ndashobora guperforminga, sina performinga nuko n'undi ya performance, tuba duteye mu buryo butandukanye. Ikindi kintu wenda nabwira n'abanyarwanda muri rusange, Nyampinga w'u Rwanda ntabwo ba expecting ibintu byinshi cyane, hari expectations bamuha zirengeje uwo ari we nk'umuntu muri rusange. Ubu umwana wenda imyaka 20, 21, 19, ubu noneho imyaka yageze kuri 28, ariko abanyarwanda bumve yuko bareke guha expectations runaka umukobwa, bahubwo bagerageze kumushyigikira aho kugira ngo wenda bakomeze kuba wavuga uti se amaze iki, ese bakoze iki. Ego birakwiriye ko kunenga ntago ari bibi, kuba wanatera umuntu ishyaka ryo gukora ntago ari bibi, ariko nanone nibwira ko ngereranyije byibuze abagiye bagira ikamba buri muntu yagiye agira icyo akorera cyangwa se amarira society muri rusange mu buryo bwe uko yari abashije.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Pamela ibyo gutezuka no kudakomeza nyibakwe nk'iryo babafitiye biyamamaza, wowe urabyemera?
Jewe navuga ko wenda hari ibintu byinshi bishobora kubitera. Cyambere biterwa n'imiterere y'umuntu ku giti cye, kuko tutarinze tujya na kure turi kumwe na Miss Jolly Mutesi yabaye Nyampinga w'u Rwanda ngo 2016 niba nibuka neza. Jolly ni urugero rwiza rwa Nyampinga w'u Rwanda wakoze, wagize icyo akora, wazanye impinduka, wiyerekanye niba ariko nabyita. Rero ntabwo twavuga yuko abakobwa batsindira amakamba ya Nyampinga w'u Rwanda bahita batezwa ngo tumufate mu rwego rwa rusange, kandi dufite ingero zifatika z'abanyampinga w'u Rwanda bakoze ibintu bifatika bigaragara bumvikanishije amajwi yabo. Ngira ngo ibyo ni ibijyanye no gushyira abantu bose muri rusange. Ariko hari n'ikindi kijyanye n'uko nk'uko twabivugaga ko kimwe mu by'abakobwa bavuga cyangwa se bagaragaza ni imishinga y'iterambere bazagiramo uruhare. Rimwe na rimwe biba ari ibintu n'ubundi biba bisanzwe bikorwa, ubundi bikaba ari ibitekerezo bishyashya udushya bahanze. Rero hari igihe kutigaragaza kwabo bishobora guterwa n'imbogamizi z'ubushobozi mu gushyira mu bikorwa ya mishinga yabo. Icyo rero kuri iyi nshuro abategura aya marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda bagitekerejeho, ndetse begera n'abafatanyabikorwa batandukanye nabo bagira ibyo biyemeza kuzakora. Aho rero uyu mwaka imishinga yabo izahabwa amafaranga cyangwa se ubufasha support yose bazakenera kugira ngo imishinga yabo ijye mu bikorwa. Ndetse uretse n'umushinga wa Nyampinga w'u Rwanda, hariho n'igihembo giteganyirijwe umushinga mwiza cyangwa se umushinga ufite udushya kurusha iyindi na uzaterwa inkunga. Ntekereza rero yuko nihaboneka Nyampinga ufite character, ufite umutima koko ukorera igihugu n'abanyarwanda bazaba bamugira icyo kizere bakamutora, hakiyongeraho noneho no kumuha ubufasha bwose akeneye, ubufasha bwose yakenera kugira ngo wa mushinga ushyire mu bikorwa. Nibwira ko nta yindi mpamvu izongera kuboneka yo kuvuga ngo Nyampinga w'u Rwanda ngo yatowe ngo ntiyagire icyo akora. Nizera neza yuko ibyo bintu bitazongera kubaho. Uretse ko Joseph icyo navuga ni uko ntabwo twari dukwiye gutekereza ko umushinga mu mwaka umwe mu mezi 12 umushinga waba uvutse ukabura ko ukabura uteguwe ukawugiye mu bikorwa ukawutanze ibisubizo byitezweho. Ntekereza rero ko yuko twagakwiye no kuba realistic mo rimwe na rimwe, ahubwo tukareba ese ni izihe mbaraga uyu mukobwa ari gukora, ni ibihe bintu ari kugerageza gukora. Twe kumurebera n'ama NGOs ntabwo azana umushinga w'umwaka umwe w'amezi angahe ngo ako kanya bite birangira. Rero dukwiye kubaha amahirwe, tukabaha icyo cyizere, tukabaha n'ubufasha bwose bakeneye kugira ngo bakore, babe active, bakore, bumvikane, bavuge, bigaragaze. Nibwira ko uyu mwaka mu by'ukuri twagakwiye kwitega impinduka zikomeye mu bijyanye n'uburyo abakobwa bambara amakamba ya Nyampinga w'u Rwanda bigaragaza, kandi bakazana n'impinduka muri sosiyete.
Uragira uti ibihe bidasanzwe bisaba imikorere idasanzwe, kandi koko urebye nka Nyampinga w'u Rwanda 2020 akimara gutorwa nta kwezi kwashize COVID-19 itaraza, none arinze agira igihe cyo gutanga ikamba itarerekera irya, mu by'ukuri isa n'iyamwibye igihe cye. Nkamwe mutegura irushanwa, hari icyo mwize ku byerekeye guteza imbere imikorere y'abanyampinga ku buryo no mu bihe bidasanzwe nko muri guma mu rugo bashobora gukomeza gukora?
Yes, ntekereza ko nk'uko twakomeje tubivuga,
coronavirus yaraje, COVID-19 yaraje, hari ibintu byinshi mu by'ukuri yakomye mu nkokora, ariko hari n'amahirwe mashya yaduhaye. Ubu ngubu ibintu byinshi turabikora tukoresheje ikoranabuhanga. Hari twagiye gusenga n'abantu batandukanye, ariko ari uburyo bwo kuduha inzira zo gukoresha. Ntekereza rero yuko ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, ni ibintu bikomeye abakobwa ndetse n'abategura aya marushanwa ntekereza ko bakwiye gushyiramo imbaraga, kuko ntabwo tuzavuga ngo nta kintu tuzongera gukora kubera coronavirus COVID-19 na icyo gihe yabidutsinze uretse ko hari n'ingamba nyine isirimo gufata ibihugu bitandukanye muzi amakuru y'inkingo wenda bizafata igihe kirekire kugira ngo buri muntu wese avuge ko yakingiwe ariko ibyo byose ntabwo bikwiye guhagarika ari umuntu ku giti cye ari inzego ari nawe bategura aya marushanwa ntabwo bikwiye kuba urwitwazo rwo kutagira icyo umuntu akora burundu nubwo hari ibintu byinshi by'ukuri byagiye bihagarara rero ntekereza ko hari ibishoboka nk'uko ubona ibikorwa bigenda bikorwa bito bito umuntu akaba yakorana n'abantu ariko wenda bagahura bategeranye bigasaba ko niba hari kuza abantu benshi haza bakeya niba byari kujya mu ntara tukaba tutashobora kujya mu ntara bigakorerwa i Kigali mu by'ukuri ni ugushaka uburyo bushya ni uguhimba uburyo bushya ni ugukora ibishoboka niba hatabayeho n'ibikorwa bifatika ariko hakabaho noneho n'ubuvugizi hakabaho gukoresha imbuga nkoranyambaga hakabaho kuko kimwe mu bintu Miss akora harimo no gufasha abantu guhindura imyumvire cyangwa se kuba yagira uruhare mu guhindura ibitekerezo by'abantu cyangwa se gukora ubuvugizi ibyo rero ni ibintu bitasaba kuva hano ukajya Nyagatare cyangwa se ukajya Musanze ushobora gukoresha itangazamakuru ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga icyo njye navugaga ni uko nk'umukobwa uhagarariye abandi twatoye kugira ngo yumvikanishe ijwi rye atuvugira ku bintu bitandukanye tumwigireho aduhe inama nziza aduhe inama nzima ayo yose ni amahirwe amahirwe yakoresha mu gihe dutegereje yuko iki cyorezo cyacika intege cyangwa se kigasubira iyo cyavuye kikavaho ubuzima bugakomeza nk'uko bwari busanzwe
urakoze cyane Pamela Jolly Nyampinga w'u Rwanda yigira iki kuri ibi bihe nari mvuze cyane cyane nko kuri uyu nguyu wari umaze gutorwa icyorezo cya virus ya corona kigahita cyaduka kikamera nk'ikimwibye amahirwe yo gukora ibyo yatekerezaga gukora kimwe nuko byagenze ku bandi bose isomo niri
icyambere nuko tugomba kwiga kubaho bidasanzwe mu bihe bidasanzwe tukiga gukotana hanyuma ikindi Pamela yaravuzeho nuko mu ruhare runini Nyampinga w'u Rwanda akora agira akora awareness so gukora awareness rero cyangwa se ubuvugizi mu Kinyarwanda ntabwo bisaba yuko uvana ukagira usizi nk'uko yarabivuze ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ushobora gukoresha itangazamakuru ugabutanga umusanzu wawe mu buryo umwe cyangwa ubundi so twige kubaho bidasanzwe mu bihe bidasanzwe
nanone ugifite mikoro Jolly u Rwanda rwagiye rugira abantu ku myanya yo ku rwego mpuzamahanga haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afurika haba ku rwego rw'imiryango ikomeye mpuzamahanga harabura iki ngo Nyampinga w'u Rwanda yambara ikamba ku rwego rwa Afurika cyangwa rw'isi
urakoze Jeffrey rero buri ibintu byose ni process ni nk'uko twavuga kwibohora for example kwibohora liberation ni process ntabwo ibintu byose biba in an overnight rero buriya nko kwibohora ubukene se cyangwa kwibohora imyumvire mibi cyangwa se kwibohora ibindi bintu byose bitandukanye liberation itwara ni process rero nta Nyampinga w'u Rwanda ni rushanwa ririmo gukura ngira ngo mu mwaka 2016 ni njye muntu wa mbere wahagarariye u Rwanda muri Miss World Competition yari imaze inshuro 70 na nibeshye cyangwa 67 gutyo na 67 cyangwa se close to 70 years irimo kuba uwo mwaka nagiyeyo nabashije byibuze kugaragara mu bakobwa top 24 beauty with a purpose abakobwa 24 ku rwego rw'isi mu bakobwa 119 bafite uburanga bufite intego kandi niyo slogan ya Miss World bivuze ko bagutora bagereranyije ibikorwa wagiye ukora mu gihugu cyawe ibikorwa by'urukundo cyangwa se your impact as a Miss Miss Society so urumva icyo gihe bamamagaye ntago bamamagaye nka Jody bamamagaye Rwanda iyo baguhamagaye nk'u Rwanda rero urumva ubagiye mu izina ry'igihugu umeze nka ambasaderi w'igihugu mu buryo umwe cyangwa ubundi ntabwo wambwira rero ngo iyo visibility ntabwo ku muntu ugiye inshuro ya mbere ku gihugu giparticipatinze bwa mbere ukavuga ko iyo visibility idahagije n'abandi bagiye mu myaka inkurikira hari byibuze rankings bagiye bagira muri iryo rushanwa tuve no muri Miss World Competition tujye muri wenda Miss University Africa Shanita yaragiye aba igisonga aza mu bakobwa 10 ahabwa President's Choice Award ba Miss Heritage Joanna mu mwaka 2016 yabaye igisonga cya kane mu mwaka 2015 Joanna yabaye igisonga cya mbere muri Miss Heritage Global cyakane mwaka wa 2016 Jane aba igisonga cyambere Miss Heritage Global simvuga yuko u Rwanda rudakwiriye amakamba ariko nanone wikintu kigira phases wikintu kigira stages nibwira yuko ntabwo turageraho tujya sinavuga ko iyo myanya ari tubereye tubereye gutwara amakamba noneho tukaba the real queens muri beauty pageants tujyamo ariko nanone ntabwo wavuga ngo duhagaze ntabi cyangwa se nta kintu abakobwa bakora kuko visibility umukobwa ajyanye yafashe ikamba u Rwanda ntabwo dufite ibintu byinshi bitugaragaza ku Rwanda mpuzamahanga on the international scene uretse wenda fashion tukavuga umupira tukavuga music n'iki ariko amarushanwa beauty competitions ni bimwe mu bintu bigaragaza u Rwanda kuri international scenes so icyo navuga nona nuko ntabwo ibyo twabonye ari byo navuga dukwiriye ariko nanone sinavuga ko nta kintu abakobwa bakoze uko imyaka igenda iza ni ugusenga tugashyiramo umuhate aborganizing the beauty pageants bagashyiramo imbaraga n'abakobwa bagashyiramo imbaraga kugira ngo noneho tugire umukobwa uba nyaminga w'isi cyangwa se nyaminga wa Afrika mu marushanwa yagiye gusa icyo nemeranyaho n'abantu maybe we shall agree to disagree ntabwo abakobwa baragerageje twaragerageje n'abandi baragerageje we are not yet there more efforts are needed ariko ntabwo wavuga ko completely nacyakozwe
Pamela
Jolly abivuze neza cyane nk'umuntu wabibayemo nk'umuntu wabikurikiranye cyane nk'umuntu wabyitabiriye rero ntacyo narenzaho kinini cyane uretse kuvuga ko twari dukwiye kubigiraho imitekerereze navuga ko iri positive kuba byonyine dufite Jolly waduhagarariye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga w'isi yose ngizera ko ari Miss World bamwita tukwiye kubifata nk'amahirwe dukwiye gukomeza ahubwo igihe cyose aya marushanwa yabaye tube dufiteyo umuntu uduhagarariye ntekereza ko na Miss Naomi yagombaga kwitabira ariko nyine kubera ko yagize amahirwe make yo kwambara ikamba mu bihe bidasanzwe mu bihe bikomeye cyane ariko nawe yari kwitabira kandi ndatekereza ko yari kuduhagararira neza rero kuba iyo opportunity yarabonetse ayo mahirwe akaba yarabonetse tukaba twarashoboye kwitabira tukaba twaranageze mu byiciro byo hejuru nk'uko Misteri yabivugaga nibwira ko ari intangiriro nziza ahubwo dukwiye gufatiraho ahubwo noneho tukabyigiraho tukareba ngo ese basaba iki ese bisaba ko umukobwa bateguye bingana iki buri muntu wese ufite icyo ashobora kubikoraho akaba yagikora icyo watanga nk'umusanzu wawe kugira ngo dushobore gutegura Miss umuntu wese akaba yabikora ubu noneho kubera n'imbuga nkoranyambaga n'iki ntabwo bikigorana gutanga igitekerezo cyawe birahagije kwandikira Miss Rwanda ugashyira igitekerezo cyawe abantu nyine barisanzura mu gutanga ibitekerezo rero umuntu wese wumva hari ikintu yatanga nk'umusanzu kugira ngo abakobwa bacu bitabire kandi bagere hejuru hashoboka n'ayo makamba bayatahane uko biri hari ibintu biba bigenda bisabwa nyine hari ibintu bigenda bisabwa hari uburyo umukobwa agomba gutegurwa uburyo yerekana uburyo ategura imishinga ye tukareba se ni iki kintu isi kiraje ishinga isi umukobwa yakwibandaho ese ni mu buhe buryo yakwigaragaza ese ni n'ayahe amasomo twakwigira kuri ayo marushanwa yose twagiye twitabira nk'igihugu tukumva ko ari ibyacu tukumva ko umukobwa wagiye ahagarariye igihugu arampagarariye jyewe nubwo ndi iwacu imusanze cyangwa Kigali cyangwa hehe nkumva ko bindeba nkumva ko niba hari umusanzu natanga na utanga kugira ngo turebe ko uyu mukobwa yazamuka akagera ku rwego rushimishije mu by'ukuri nta shema riruta iryo ariko naho tugeze ni ukuri dukwiye kwashima ahubwo tukabigiraho noneho mu myaka iri imbere nta kabuza tuzabona Miss World Miss Universe w'umunyarwandakazi ibyo byo rwose bizagerwaho kuva twaratangiye gutera izo ntambwe ziganisha aho ngaho
tukivuga ko komeza
Ya kanu nongera ho gato utama komoje ku ngingo nziza nari nibagiwe ku kintu cy'imyumvire. Buriya muri ano mashanga mpuzamahanga icyo umukobwa akora ni ukugera yo akanitabira no gukurikiza amabwiriza y'irushanwa, ariko buri ikindi kintu gikomeye ari amashanga mpuzamahanga reba ni imyumvire y'icyo gihugu mu gushyigikira uwo mukobwa. Noneho biba more about igihugu ahagarariye no kurusha umukobwa, kuko habamo gutorwa uyu mukobwa atowe cyane bimuha amahirwe yo kuza mu bakobwa icumi ba mbere cyangwa mu bakobwa mirongo ine ba mbere. Urumva rero dukeneye imyumvire nk'uko Pamela yari abivuze, Abanyarwanda bumve yuko umukobwa nahaguruka agiye guhagararira u Rwanda ntabwo aba agiye mu izina rya Jolly cyangwa se mu izina rya Naomi cyangwa se mu izina rye, aba afite inshingano yo gukora ibyo agomba gukora nk'umukobwa uhagarariye igihugu ariko abahagarariye Abanyarwanda muri rusange. Guhaguruka rero ugasigara uvuga ngo si ubundi aka kamaze iki, ubundi aka ni keza, ubundi aka kazakora iki, biri mu bintu bica intege umukobwa, bigatuma kuko barakurikirana social media platforms. Rero iyo bashyizeho apps runaka bakabona abanyagihugu bashyigikiye umukobwa mu buryo bugaragara bakabona aratorwa, umukobwa agira amahirwe yo kuza mu bakobwa ba mbere, aba arimo gusatira intoki abarimo kuzegereza ku ikamba. So ikindi kintu gikomeye Abanyarwanda dukwiye kwitaho ni imyumvire, imyumvire yo gushyigikira umukobwa.
Tukivuga ku by'imyumvire, wabivuze ko wabaye uwa mbere guserukira u Rwanda ku irushanwa rya Nyampinga w'isi, uriyo wumva gumeze ute? Wumvise ushyigikiwe cyangwa hari ubwo wavuga guti nyabona rwose iyo mbona uburyo bwo gushyigikirwa kurusha uko bimeze ubu?
Njyewe ntabwo ari ibintu byari bicyumvikana cyane, urebye batangiye no kubimenya kuva kuri icyo gihe, ntabwo ari ibintu abantu bumvaga cyane kuba ngo Nyampinga w'u Rwanda ngo agiye muri Miss World. Byabaye ishema kuri njye cyane kuruta uko byabaye ishema ku Banyarwanda benshi, ariko byibuze ubu ngubu urabibona ko imyumvire irimo kugenda izamuka. Sinavuga ko nigeze nshyigikirwa kubera yuko ababyumvaga ababikurikiranaga baranshyigikiye. Ntabwo abantu benshi bari babizi, navuga yuko nahawe nashyigikiye uko byanganaga kandi narabishimye cyane.
Tukivuga ku by'abanenga uyu ati abantu barimo bararwana na virusi ya corona, namwe ngo amarushanwa y'ubwiza. Pamela, iyo uhuye n'ijambo nk'iryo uri umukemurampaka ugomba gutanga morale ku bana b'abakobwa bari mu marushanwa, ubyifatamo ute?
Njyewe nyine urumva bituma igishushanyo cya ya myumvire igihari, ariko uwo muntu uba uvuze gutyo ntabwo ahagarariye Abanyarwanda bose, ntabwo atuma numva yuko ariko Abanyarwanda cyangwa se abantu bose ariko babyumva. Icyakora mbona ko akeneye ubufasha nyine kugira ngo agire ibintu bimwe na bimwe yumve. Nibyo turavuga COVID-19, nibyo turavuga ibibazo crisis isi yose irimo, ariko icya mbere na mbere ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza, ubuzima ntabwo buhagarara. Icya kabiri kinakomeye cyane kuri jyewe ni uko nifuza ko Abanyarwanda cyane cyane ariko n'abandi bantu muri rusange bagira imyumvire ikwiriye kuri aya marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa se n'andi marushanwa y'ubwiza. Bakwiriye kuyafata nk'amahirwe ku bakobwa kugeza ubu. Twaje tunibaza nyine impamvu atari n'amarushanwa y'abasore, ariko nabyo byabizaza. Ariko twe dukwiye kubifata nk'amahirwe abakobwa baba bahawe kugira ngo baseruke bave hariya ahantu hatandukanye baba bihishe badashaka kwigaragaza, baseruke bazane iryo jwi ryabo, bazane ibyo bitekerezo byabo, bazane iyo mishinga yabo, biyerekane noneho banahabwe amahirwe nk'ubu ngubu muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa bose bazitabira uriya mwiherero uko ari 20 bazahabwa scholarship, bazashobora kwiga kaminuza muri kaminuza ya Kigali. Ayo ni amahirwe ku mwana w'umukobwa, sibyo? Abenshi wenda mu gihe cyashize kubera imyaka igipimo cy'imyaka yagarukirwagaho, abenshi uvanga ari abakobwa bagitangira kaminuza cyangwa se barangije amashuri yisumbuye. Kuba rero umwana w'umukobwa yahaguruka akaza agahatana mu marushanwa afite ikintu agambiriye, mu by'ukuri ntabwo bitabira aya marushanwa gutyo gusa mu rwego rwo kwinezeza, hari ibintu runaka baba bashaka kugeraho. Rero nk'ayo mahirwe mu by'ukuri sinzi icyo wayanganya kubona ubushobozi bwo kwiga kaminuza sinzi ikintu wabinganya hariho menshi bitabakungira ariko se niba njyewe mfite ubushobozi butuma nshobora kukuzuza ibisabwa kugira ngo nitabire aya marushanwa kubera iki ntahaguruka iwacu nkagenda nkavuga nti hari hari amarushanwa nindamuka ngeze ku cyiciro runaka nzashobora kwiga kaminuza tutavuze ibindi bihembo wenda byaraza kubisobanura neza ibindi bintu biba birimo rero aya marushanwa bayafate nk'amahirwe nka opportunity nk'uko navuga ngo ngiye guhatanira akazi runaka nk'uko navuga ngo ngiye mu buzima nyine ni ukurushanwa mu buzima ni uguhatana mu buzima ni ugukotana mu buzima ntabwo uryama ngo ibintu bikwizanire rero niba hari irushanwa rihari ukaba ufite ibisabwa byose njye numva nta mpamvu yo kutaryitabira cyangwa se yo guca intege umuntu wakaba yaryitabira rero babifate nk'amahirwe abakobwa baba bahawe kugira ngo bigaragaze hari ibintu byinshi wenda Jolie yabisobanura neza kundusha nk'abakobwa bajya muri bootcamp ndahamenye ijana ku ijana yuko bigiramo ibintu byinshi bitari kuzabasanga iwabo ahariho hose batuye biga kubana n'abandi biga guseruka neza biga table manners wenda banywa bazigeze mu rugo ariko bitari ku rwego mpuzamahanga nk'ibyo bigira hariya barafunguka mu mutwe baritinyuka biga gukora imishinga no kwitegura neza no kuyigaragaza neza ni ukuri aya marushanwa tujye tuyareba birenze umukobwa umwe wambaye ikamba tuyarebere ku rundi rwego rurenze umuntu umwe wambaye ikanzu nziza n'ikamba ku mutwe turebe hirya y'ibyo ngibyo turebe amahirwe abakobwa bahawe yo kuza imbere y'abantu biriya bintu byo kuvugira imbere y'abantu benshi ntabwo ari ibintu by'abantu bose kandi n'abari abana ntibabivukana barabitozwa rero iri rushanwa ry'ubwiza sinzi impamvu abantu bagarukira kuri ako kantu gusa kitwa ubwiza icyama bakabisimbuza opportunity bakabisimbuza amahirwe bakabisimbuza kwiga bakabisimbuza gukerebuka ku bijyanye n'imyumvire ni gutyo nabivuga
tugenda tugana ku musozo reka twumve icyo Jolie abivugaho wakomeje kuvuga uti ngira ngo Jolie araza kubisobanura neza reka twumve icyo avuga kuri icyo kintu
icyo nabivugaho sindi bujye kure cyane ibyo Pamela avuze yarabivuze neza mu buryo bwumvikana buri muntu wese yabyumva buriya amarushanwa y'ubwiza abantu akenshi barebera ngo kwikamba umuntu yambaye n'umuntu umwe ku giti cye ariko nyamara njye mbivuze nk'umukobwa wagiye muri ano marushanwa nta nubwo bitwara hari ibintu byinshi umukobwa ugize amahirwe yo kwitabira agatambuka niyo buriya waza muri auditions gusa ukaviramo muri auditions hari ibintu byinshi wunguka uretse wa mushahara cyangwa se salary yawe umukobwa yembwa ukareka iryo kamba bafite rimuha opportunity zitandukanye ukareka iriya modoka umukobwa ahabwa va kuri uwo watowe buriya abakobwa ukije mu irushanwa byonyine confidence yo kuvugira imbere y'abantu batandatu barindwi icyenda ukavugira imbere y'itangazamakuru ukamenya kudefira ukamenya ni ibintu umukobwa aba yungutse uba nta handi hantu wahuriye nabyo kugira ngo byonyine ujye muri bootcamp kumenya table manners Pamela yabikomojeho ukamenya ukuntu bafata spoon and knife kuri table ukamenya ukuntu bicara kuri table ukamenya kuntu urya mu ruhame mu bantu n'ibintu abantu batajya bareba ariko ni values ni morals urebye na kenshi abana badakura iwabo abakobwa tudakura iwanyu ushobora kugira morals zo gusangira n'abantu ku meza bisanzwe ariko noneho in a more professional way hari morals abakobwa bakura muri bootcamp interaction n'abantu kubana n'abandi bakobwa abakobwa bafite imico itandukanye bagera muri 20 mushobora kubana mukabana neza mugashyigikirana mwese mushaka ikamba mukirengagiza ko mwese murimo guhatanira ikamba ahubwo mukunga ubumwe izo ni morals kandi iyo usohotse no hanze zigufasha mu buzima busanzwe noneho tuve kuri ibyo bintu ikindi abantu nibakarebe ngo umwana wa runaka niwe wabaye kubera yuko ushobora kuba nta mukobwa ufite cyangwa se wowe kubera ko nta mwana ufite wagiye kwitabishanwa ry'ubwiza ngo wumve ko nta kintu bimaze kuko iyo hagize umukobwa niba uri umunyarwanda ukunda igihugu buriya gukunda igihugu ntabwo ugomba gukunda ibiti cyangwa singagi cyangwa iki igihugu ni abantu ntabwo ari imisozi n'iki nushyigikira wa mukobwa byakwanga byakunda indirectly ashobora kudahura nawe ngo nguhe amafaranga cyangwa se akubakira inzu ariko indirectly ni uburyo umuntu ukunda igihugu umukobwa agahagarara igihugu nk'uko nguko ukagira mu buryo ki ugira ranking
amateleviziyo mpuzamahanga bakavuga ngo u Rwanda rwabonetse mu 2024 bafite ubwiza bufite intego. Niba uri umuntu ukunda igihugu uheraho uvuga ngo ayo marushanwa, that is something simple. Tureke no kujya mu bintu biri physical ugaclaiminga ko uri umuntu ukunda igihugu, warangiza ukavuga ko ibyo ntacyo bimaze. Uwo mwana w'umukobwa aragaye igihugu akazamura ibendera ry'igihugu, amateleviziyo mpuzamahanga akavuga ko u Rwanda, akavuga u Rwanda kuko ntagavuga uwo mukobwa, hari ubwo uvuga yuko nta kintu bimaze. Iyo izo ni impact za mbere. None urebe abana babona amashuri, abakobwa birebye akenshi none muri uno mwaka kuntu barimo kuza, nta nubwo umukobwa arimo gushaka ikamba, abenshi ntago aricyo cyo inashaka, abenshi urabona bifuza. Kuko nge ndabona ama DMs yabo kuma Instagram n'ikibandika ati Imana imfashije, ati nywangira inama nkakora iki gishoboka kuwundi kibyuze najya mu bakobwa 20 ba mbere nkabona byibuze school fees nkajya mu ishuri. Uwo mwana iyo yize ejo bundi akaba minisitiri cyangwa ejo bundi akaba umucuruzi ukomeye, umbwira ko impact bikugeraho indirectly. Naza agashinga uruganda ahantu abikesha ko wenda yanyuze mu rushanwa y'ubwiza, agaha abana akazi, agaha umwana wawe cyangwa nakaguha akazi cyangwa agateza imbere igihugu, agasora imisoro, imisoro akavamo amashuri, akavamo amahospitals, umbwira ko ibyo bintu bidafite akamaro gute. So duhindure imyumvire. Kandi n'abakobwa wenda bashaka kujya muri Rwanda, wowe cya mbere menya ngo vision yawe ni iyi.
Urakoze cyane. Reka dusoze noneho ngende mbaha iminota ibiri umwe umwe duhereye kuri Pamela.
Urakoze cyane Geoffrey. Icya mbere ni ukubashimira ko muduhaye uyu mwanya, nabyo biragaragaza agaciro muha iri rushanwa n'imyumvire murifiteho, ndetse no gufasha abantu bose bashobora kuba bakurikira kuba bakumenya amakuru wajyanye n'irushanwa, ariko cyane cyane no kuba nabo bagira imitekerereze myiza, kuko niyo izatuma barishyigikira. Narishimye cyane kubona abantu benshi barimo baza gushyigikira, abaterankunga baragenda biyongera. Biragaragaza rero ko bamaze kuribona nka opportunity yo kwigaragaza, yo kumenyekanisha abakora ubucuruzi, abakora services zitandukanye, bakarifata rero nk'umuyoboro mwiza wo kumenyekanisha ibyo bakora no kwigaragaza nyine ku Banyarwanda batandukanye. Rero ikindi navuga ni uko twese hamwe dushyigikira abana bacu, tubahe amahirwe yo kugera kure hashoboka, tubatore. Gutora byaratangiye, hari ugutora kuri SMS, bakurikira amakuru ya Miss Rwanda ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook, Instagram, kuri YouTube, bakurikira amakuru, bakurikire bamenye uburyo bashobora gushyigikira aba bakobwa. Hanyuma abakobwa nabo niba batwumva nabo bakomeze bitegure neza, bigire kuri ba Jody no ku bandi baze biteguye neza, kuko mu by'ukuri tubatezeho byinshi, tubatezeho ibintu bikomeye. Ahasigaye twese hamwe dukomeze guhatana n'ubu buzima nyine turimo kunyura mu bihe bidasanzwe byatwikubizeho tutabyiteguye, ariko tumenye ko ubuzima bwacu bugomba gukomeza, amarushanwa agomba gukomeza, business zigomba gukomeza aho bishoboka, ubuzima bukomeze, twe gucika intege, twe kumanika amaboko imbere ya COVID-19, ahubwo twese hamwe dufatanye gushaka ibisubizo.
Jolene Mutesi.
Urakoze cyane Geoffrey. Ikintu navuga cya mbere ni ugushimira duha platform, natwe tugatanga ibyo twumva, twasangiza abanyarwanda muri rusange nk'abantu wenda bafitemo experience cyangwa se twagize aho duhurira n'ayo marushanwa. So wakoze cyane kuduha umwanya. Ikindi cya kabiri, ndashimira abakobwa bagize ubutwari bwo gutekereza guhatana batitaye ku myumvire y'abantu runaka, cyangwa se batitaye no gutinya public shame, ibintu byose bibi bashobora guhuriramo nabyo, kuko nta kintu kitagira uruhande rwiza n'uruhande rubi. Ikindi nkabatera imbaraga buri muntu wese wageze muri rino rushanwa yakwambara ikamba. Nta muntu hari wateguwe uzwi ngo kanaka niwe uzambara ikamba, oya, ahubwo bashyire umuhate mu gushaka ubumenyi, mu gutegura amaproje yabo, mu kwiga kugenda, mu kwiga imyitwarire, hanyuma ubundi nakabuza uzaba uri kwiriye imwe muri bo niwe uzaryambara, kandi bazige no gushyigikirana.
Mutesi Jole Nyampinga w'u Rwanda 2016, ubu ukaba uri umwe mu bagize akanama nkemurampaka kazarobanura Nyampinga w'u Rwanda 2021. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Geoffrey.
Pamela Mudakikwa, uri impuguke mu byerekeye itumanaho, ariko ukaba uri no mu bagize akanama nkemurampaka Nyampinga w'u Rwanda 2021. Nawe ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, namwe mwakoze kutwakira.
Nshimiye kandi namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro mbararikira gukomezanya n'ibindi biganiro biri imbere hano ku Ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kwegeranya amajwi, naho kuri mikro mwari kumwe na Geoffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe.